Banana is in the house. Woo!
Gentis, what's up, man? They call me God to the Zizi. Now let's talk to them ladies. Benpo, what's up?
Walk on. Senorita, Dani Corte Bacora, Mengo Malaika, Nimempata Senora, from Geneva, Africa, Dani Corte Bacora, Rona Malaika,
Kuanzia juu mpaka chini kiboko, hey, ulivyong'aa mama kimtoko, hey. Yani we mtoto, nisaidia mari nyumba gari pesa na mkoko. Nisaidia mari uzuri ndo pesa. Penzi lako nzuri mama na nesa. Hangover ni nzuri mpaka na kesha. Mapenzi matamu mpaka na cheka. Hey hey, you make me feel alright. Vile uko peace all night. Nipe bingi, nipe kiss, slap bite. Nipo siki, nipe dawa uniteke. Tuingize mapene. Familia familiana na wewe mchizi ni podanta na yeye washikaji pigeni simu ni gondani na baby
nimempata senora senora my senorita dani kote bakora nimenua malaika nimempata senora kongiva Afrika dani kote bakora.
Chamona makopa, nyekundu rangi ya upendo. Mkanda lost kwa yu mrembo. Namgusa kila angle, you angel. Natembea naye kama vile nipo Los Angel. Hadi shwari hakuna mawimbi kwenye bari ya upendo. Nachotaka leo tonight, basi jisikia alright. Tungi moja mama, then we done for the night. Kuna ma ex wenye usta, my sister do. Nika school msala, gunshot, tu tu tu. So, nikiwa na wewe baby mama. My sister do wanna little drama. Kodi za leo dosa ngabana. Sala unakuja ukiinama. Cheza ngoma flani za Michael Jackson. Maybe Whitney Houston. Maybe Janet Jackson. Or fly nikiwa nawe baby diva. Ukiwa nami tuwe poa. And forget about the other nigga.
Nimempata senora. Senora my senora.